basohoje bakunze ikiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Muri isanga uyu munsi irakomeza kuramo amateka y'u Rwanda yaremereye bamwe mu Banyarwanda abandi ababera urujijo. Ni urukurikirane rw'ibiganiro twatangiranye na kudeta yabaye mu Rwanda ikura Repubulika ya mbere isimburwa n'iya kabiri mu mwaka w'1973. Ibiganiro bitatu bimaze gutambuka byumviswe na benshi, hari n'abagiye babisangiza abandi. Birumvikana ni umuco karande kuko bisangiwe biryoha kurushaho, ariko kandi hari n'abagiye babyiterurira bagahindura inyito yabyo cyangwa se amafoto ajyana nabyo. Nabo turabatumiye bisuzume bashyire ibiganiro ku mbuga zabo ariko ntacyo babihinduye. Uyu munsi rero turakomeza kubatumira kwitabira ibiganiro mutugezaho kandi ibitekerezo byanyu binyuranye, ahubwo mujye munatubwira n'izindi ngingo twazaganiraho mu bihe biri imbere. Turacyari kumwe rero mu kindi kiganiro uyu munsi, nongere ntumire mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ubagezaho ikiganiro nyirizina.
Washington, ijwi rya Amerika.
Urakoze Etienne Karekezi, namwe mwese aho muri hose mbahaye ikaze muri kino kiganiro cy'ijwi rya Amerika muri sanga. Nkuko nabimasezeranije, iki kiganiro turagiharira hanini ifungwa ry'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere.
Abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko umunsi wa 33
va aho bamwe bajugunywe.
Le president niho yambazaga tese Eliyato na Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera, ati se batware prefese batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu Rwabayanga.
Numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe, ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikare mu Bigogwe, niyo babajyanaga.
Nuko bapfuye
muri transiferi uturiye tona nuyaga abavana ku Gisenyi abazana mu Ruhengeri, bavuye no mu mwuka bageze ku Mukamira. Turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiriya bintu bakabisabira imbabazi bakabitunganya bakabigorora uko bishoboka.
Abo bose murabumva mu kanya mu kiganiro cy'ijwi ry'Amerika muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Dusubire gato ku ihinduka ry'ubutegetsi ryo muri 73. Bamwe bavuga ko ritari ngombwa, nyamara umwe mu bana b'impirimbanyi za Demokarasi na Revolution, Dominique Mbonyumutwa, si kwa bibona Marie Claire Mukamugema, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venusti kumpa ikaze ku ijwi rya Amerika.
Nagutumiye kubera yuko urumwe mu bantu bamaze kumenyerwa batanga ubuhamya ku byabaye mu Rwanda kandi babizi, ukaba kandi urumwe mu bana ba perezida wa mbere w'u Rwanda Dominique Mbonyumutwa. Muri 73 icyo gihe tuvuga hano ku ijwi rya Amerika, wari wubatse, wari umubyeyi ufite abana babiri, ndetse nkavumba navuga yuko icyo gihe wari umukozi wa leta ukora muri Caisse Sociale, ni ikigo cya leta cy'ubwiteganyirize. None wowe madame Marie Claire Mukamugema, iriya kudeta yabaye warayibonagiza?
Iriya kudeta yabaye twarayibonagiza, ariko ndahita nitandukanya n'ibyayikurikiye byo twabivumiye kugahera, kandi turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiriya bintu bakabisabira imbabazi bakabitunganya bakabigorora uko bishoboka, kuko ntabwo washobora kubigorora ubu ngubu, ariko nibura waha imiryango y'abari abantu n'abanyarwanda kumenya no kubasha kujya mbere.
Noneho rero reka tugaruke kwihindurwa ry'ubutegetsi nkuko nari mbabajije iyo coup d'etat yaje te ese ubundi yari ngombwa.
Aho byari bigeze yari ngombwa, ndabivuga mu magambo makeya kuko nkuko nabivuze ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Yari ngombwa kuko hari abandi bantu nabo batari bafite ubuhumekero muri icyo gihe, kandi bitewe n'amategeko yarengwagaho avuye mu ibukuru. Iyo mvuga ibukuru mba mvuga muri presidensi ya Repubulika.
Urasa n'uvuga ko hari amakosa ubutegetsi bwo hejuru uhereye muri presidensi ya Repubulika bwakoze ku buryo bwanatumye n'iyo coup d'etat. Kugira ngo byumvikane neza ushobora kubisobanura abo bantu bari babuze ubuhumekero n'ibande.
Abo bantu bari babuze ubuhumekero ni abantu batangiranye na Repubulika cyangwa se abatarashakaga Repubulika ariko bari Abanyarwanda. Abo rero hageze igihe bose bakagenda basigara nge ntabwo narebye ngo kudeti ikozwe n'umukiga. Narebye yuko ubutegetsi butari bugishoboye kuyobora u Rwanda neza buhagaritswe, kabone niyo bari gusubizaho abari bahari ariko bababwiye bati nimukebuke nimurebe mwarengereye umurongo nimugaruke mukubahiriza ikiremwa muntu icyo cyose.
Abakumva uvuga yuko iyo coup d'etat wayakiranye yombi, mu gihe bamwe bavuga yuko iyo coup d'etat itari ngombwa, hari abashobora kwibaza bati buriya mubyeyi ubivuga ni ukubura yuko ari umwana wa Dominique Mbonyumutwa ari wari perezida w'agateganyo w'u Rwanda, perezida wa mbere w'u Rwanda. Ababitekereza gutyo baba bibeshye.
Ntabwo baba bibeshye ariko nabagurura.
Wabagurura ute?
Nta butegetsi Mbonyumutwa yarangifite kudeti bumva. Yari yarataye umurongo, bari baramutesheje umurongo hamwe n'abandi benshi kandi bari barakoreye Repubulika kuva yatangira, ndetse na mbere y'uko Repubulika ibaho abo bantu bose hirya no hino buri wese yagiye agira ibitekerezo bye atanga umuganda we kugira ngo Repubulika ibeho. Kandi kugeza babatesha umurongo nta kintu cyagaragaraga ko batakiye ya matwara yo guhindura ubutegetsi ngo rubanda rwishyire rwizane mu gihugu. Abo Mbonyumutwa n'abandi bateshejwe umurongo nabo bari abaturage bagombaga kugira uburenganzira bwabo, ntabwo kwari ukuba abategetsi, ntabwo Abanyarwanda tujye twinanirwa ku giti cyacu ariko tutananijwe n'agatsiko akanaka ngo ni uko kari ku butegetsi.
Marie Claire Mukamugema, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya gakomeye wahaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndagushimiye, ndi ngombwa ngo kiriya kibazo gisobanuke kijye ahagaragara.
Uwitwa Pauline Bikorimana witiriwe coup d'etat itarakozwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2023 afite icyo abitekerezaho. Pauline Bikorimana, akaze neza ku Ijwi ry'Amerika. Nagira ngo ubanze wibwire abantu hanyuma nkubaze ikibazo cya mbere.
Nitwa Bikorimana Polineri, nabaye umusirikari kuva 68 muri Ecole d'Officier mbasuriye tunya muri 70, navuyemo muri 80 mfite grade ya kapitene muri afiri biserizi nde, hanyuma kuva icyo gihe nta kazi ndetse makeni byongisho. Icyo gihe muri aferizi ne bamati imyaka 6 irangiye bansubizamo umushinya imyaka 2 bansubije vuyemo banshira kuri komine magara y'imyaka 3 ubwo inkotanyi ziteye muri 91 ubugura bizi muri politiki ikibazo haje ikindi nubwo ngubwo nashoye mbese guhumeka
nibutse abumva ijwi rya Amerika ko uri umunyarwanda uzwi cyane kubera yuko uri umurinzi w'igihango nkaba nishimiye kukwakira ku ijwi rya Amerika nk'umurinzi w'igihango mu Rwanda bivuga byinshi kandi byiza mbere yuko rero dukomeza ikiganiro nagira ngo wumvise mu kanya ibyo Marie Claire Mukamugema yavugaga avuga ko iriya coup d'etat yo muri 73 yari coup d'etat yagombaga kuba kandi yabitangiye ibimenyetso n'ibisobanuro yarahari yarahibereye nawe muri 73 wari officier warabibonaga mbwira iriya coup d'etat ubona hari ibimenyetso bigaragara wavuga uti yari kwiye kuba nanjye ndabyemeza
ibyo avuga nanjye ndabishyigikiye coup d'etat yagombaga kuba donc twumvikane wenda wabyita coup d'etat wagira gute ariko ubutegetsi hari ikintu cya désordre donc hari akaduruvayo kuva mu mpera zirindwi na kabiri ubutegetsi bwa Kayibanda wabonaga yuko rwose gufata ibyemezo kwa sido gukora umutekano mbese kuva iriya komite disare y'abanyeshuri itangiye muri 72 abanyeshuri bakirukana abandi muri universite Kayibanda rwose byagaragaye ko gufata ibyemezo cyarane yanjye kandi ababiteraga Habyarimana yari afite polisi afite arume muzese batware afite justice afite interieri ibutare babitangira buregeya niwe watekaga ibutare nta cyemezo rwose narakurikiraga za telegramu zose eta major bari abaserubuga ntabwo bigeze batanga urudire niwe bati muhagarika ibintu byaragaraga ko babishyigikiye ubutegetsi bwari bunaniwe hagombaga ikintu cyo gushyiramo rwose urudire mu gihugu twagiye kubwira nyiri bakwe turambwira ati urabona ubutegetsi bwanyu nta kigenda byabananiye nyiri bakwe yari atwemerera ati kuko biragaragara yuko byatunaniye pepepe arabitwemerera tushaka no kugira ngo tujye kubwira Kayibanda ntitwashobora kumugeraho bibiliya coup d'etat ya 19 bitirira ngo Lieutenant Bikorimana agiyewe na Kizabera yo mu Bugesera izabera yose yo coup d'etat Gasake yabivuka yari mu Bugesera yo coup d'etat bari bayiteguye mubwire hari n'ikintu batari kuvuga ku mugaragaro iyo coup d'etat Habyarimana yaraye kwa komando wa kompanyi Bugesera ukurikiye Yesu kuki icyo gihe yaraye suko yavuga ati iyo coup d'etat se kwa muri Kigali ariko mbere ndi hor ditanze mbere ahantu si n'icyo gice cyarahabaye mbasobanure gatoya icyo gihe tuyobowe na Kizabera twanetse iyo coup d'etat abo muri CD bose Kanombe twaraye hanze ahubwo tuteganye iriya coup d'etat nibayikora turayiburizamo pu turafata natwe Kanombe twiopoze ntabwo tuze kwemera iriya coup d'etat kuko twabonaga ubugome bari bafite ba mutabazi ku buryo tunabwira ngo abasirikari basubire mu biko byabo mu masaha 11 nibwo mutabazi yatunyizeho twari dutegerereje ahantu hitwa Igahanga tuvuga duti escadron nitambuka turahita tugikanombe dufata imbunda n'iki tuvuge duti ikude tatuyiburizemo muri make ni ibyo ngibyo bayitwikiritirira ariko rero twebwe twashaka kuburizamo iyo coup d'etat tudashaka kudefanda za institution ye tuma ikinsetsa nuko base batwara bavuga ngo twari tugiye gukora coup d'etat tuyikorera ndese
urakoze cyane Apollinaire Mbikorimana ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika udusobanurira uta ibyuzi ukuri iriya coup d'etat muri 73
Washington ijwi rya Amerika
narabibasezeranije muri aka kanya tugiye guha umwanya umwe mu babyeyi basigaye barera abana bonyine ni Asteri niyo yita kazi neza ku ijwi rya Amerika
ye murakoze munyamakuru wa mwantumiye nishimiye ibihe tugiye kumarana
komeza Asteri ya utubwire iyo nkuru y'umugabo wawe Dominique niyo yita
yari officier wo muri 5e promotion akomoka inyarikenke nanje niho nkomoka yari yabaye capitaine kuri 27 z'ukwa gatatu 1973 mbere yo kuza I Kigali yari komanda w'ikigo cy'ibyumba mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri 1973 yaje guhamagarwa na Etat Major ngo yitabeyo. Yagezeyo aranterefona arambwira ati itegure twa nabonye imitation yo kuza gukorera I Kigali. Yaragiye gushingwa securite presidentielle mu ijoro ryo kuwa ryuwa kane rijya mu itariki ya gatanu. Yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he muri iryo joro ryuwa kane. Twaryamye hafi mu masaa yine twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaa saba. Tubanza gusiganira kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka mbwira ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri Etat Major. Yagiye yambaye civile afata ipistole aragenda agenda yitabye kuri Etat Major. Mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya. Yaragiye ntiyongeye ngo telefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nahuye n'impanuka iyi n'iyi nta kintu nayongeye kumenya cyerekeranye nawe.
Guhera uwo munsi ku itariki ya gatanu ntongeye kumubona.
Kuva iyo kuri iyo saha ya saa saba agiye ntabwo nongeye kumubona. Mu gitondo mu rukerera nko mu masaa 11 n'igice haje abantu b'abasirikare ngewe mbanza bahonda ku rugi. Ngewe mbyitiranya nuko yasize avuze ngo mu mujyi bimeze nabi nkawumva hari in urgence y'umuntu uja ahonda ku rugi nyine akomangaguje. Nihuse njya gukingura ntangazwe nuko impuriranye n'abasirikare ubona bafite ikintu cy'umugaga. Narakinguye barinjira baza bambaza ngo nta mbunda ziri aha ngaha koko bari bamuhaye imbunda nini ni pistole n'amasasu yabyo. Ipistole yo yari yayijyanye ariko iyo mbunda nini yari yasigaye aho ngaho yari ikiri no muri saro n'amasasu yayo bahise bayifata. Barahita banshaho bashaka kujya mu cyumba kuko umwana yari aryamye mu cyumba nanjye nahise ngenda ndamufata batera hejuru matora bakurura muri teruwari bareba no muri dushe. Nta kindi kintu bakoze uretse kureba muri teruwari hari ku barebaga ayo masasu simbizi barongera barakata baragenda. Byanteye ubwoba rero urabyumva. Nta kintu bambwiye ni bande ntibavuze bati tumwe na kanaka bakoze icyo gikorwa cyaborongera bari kubura baragenda. Bakigenda kuko yari yambwiye ati hano hirya duturanye no ntaho bari yari pilote uwo ntaho bari. Naramenye nyura mu rugo njya kubabaza mudamu we yitwaga Nyirakaromba njyayo njya kubaza niba nshobora kumenya. Nabajije madamu nti abi wawe bari atari Kanombe nyuma yiruka kuvugana ryara ati tumukanya twavuganye. Nti njyewe se ko ayi wanje haje abantu b'abasirikare bakaba batwaye imbunda kandi nga bakaba batambwiye igikorwa bakoze icyo ari cyo. Ati batwaye imbunda y'umugabo ntibanakubwira abari bo. Nanjye numvise byongeye bintera ubwoba kurusha ubwo nari mfite mbere. Numvise hagati ye nanjye nta gisubizo koko kirimo mbese nta kintu kindi ari buze kunyungura. Nahise ngaruka. Igitekerezo nagize ni ukwirukanka nkajya kuri Etat Major ngo mubwire ibimaze kumbaho mbese kuva agiye. Ubwo umwana namusigiye umukozi ndazamuka inzira yose nagiye nta nyoni yatambaga mu muhanda. Ndagenda ngiye kugera imbere ya Etat Major nasanze hari bariyeri. Abasirikare bari bahari barantangiriye barambwira bati hagarara muri metero 10. Ndahahagarara mbabwira ariko icy'ingenzi bati tegereza turabanza dusabe uburenganzira. Mbabwira n'uwo nashakaga bati turabanza dusabe uburenganzira. Ndategereza iminota 10-20 nta gisubizo nabonye. Ariko hari umwe wagize gutya agenda ajugunya akabuye imbere ye akagatera aza ku ukabona agenda akora mime ku munwa we ni taha vano. Yabigize nk'inshuro eshatu nza kumva icyo ashaka kumbwira ari nko kunshira amayeri. Noneho ubwo narakase kuko nabonaga nta gisubizo kiri buze kuboneka narakase nsubira inyuma ndataha muri cyagiye ntari nagere muhira kuko Frodo wari diminane wari ministre yari uwacu yari na mwene wabo w'umugabo wanjye numvise ngomba guca mu rugo nkajya kumubwira nibuze akaba hari icyo yangiraho inama noneho ngiye nasanze urugo rwabo rurinzwe n'umusirikare ndamusaba nti hano hakora umwana akana k'iwacu ntireka ngasuhuze aravuga ngo ni ngasuhuze koko karaje turavugana ati wamenye se ko habaye kudeta ati barimo kubivuga muri radio niye nupana noneho arambwira ati nugera imuhira uze kubumva ese minani arahari ati minani ntawe bagiye imuhira inyabikenke kwitegura ibintu by'amatora ubwo nakomeje inzira ndataha ubwo nakomeje inzira umuhanda wose nza guhura n'umuntu w'inyabikenke nawe wakoraga muri radio Rwanda witwaga uhawe n'umugabo Michel ambonye ati urakora iki muri uyu muhanda nti mubwira mbese yampubido mubwira icyo narinje gukora ati taha ntabwo se wamenye yuko abasirikare bakoze kudeta ati kandi umugabo wawe arafunze numva nguye mukana ati nawe taha utegereze nayo magambo yambwiye ku buryo yahise nawe ubona yari afite indi gahunda yakomeje yigendera nanjye ubwo ngwa mu kantu ndakomeza ndagenda nzimuhira numva mbuze icyo nkora mburi umuntu twavugana hari umuntu rero wari uvuye muri misiyo wari utuye munsi y'aho twari turi ati kandi hariya hirya hatuye undi muntu w'iwanyu ngezeyo kuri urwo rugo nasanze ari abantu b'iwacu koko umuntu witwa Hodari Ariti abana bo muri urwo rugo nibo bambwiye bati ejo Dari yari yajyanye madamu ku isambu atagaruka rwose yananiwe atariko mu rukerera havuze telefone havuga telefone ari twe ntawayisubije ari we ntiyayisubije ati yari no muri salo ntabwo twashoboye kujya kuyisubiza ati noneho baje guhonda ku nzugi bajya no ku idirishya ry'icyumba cye aza kubyuka abyutse bamutwaye mwiyo kombi bati kugeza ubu ntabwo yongeye kugaruka hanyuma turumva muri telefone hatangiye kuvuga ikominike zivuga ngo habaye kudeta ubwo byageze mu masaha 8 haza kuza imodoka imbwira ngo mu gice cy'isaha ngo baranyoherereza kombi hanyuma nje kwivuka naguye mu kantu twavuye ibyumva ibintu byari bitwabyaje mu modoka bya bikamyo by'abasirikare ubwo rero mu ikombi numvise mbuze ukuntu mbigenza urabyumva cyakora ikombije nafashe utwangushye banyohereza inyabikenke nkigera inyabikenke urabyumva amakominike yari yahise bavuga abanzi bagiye ku ruhu Rwanda mu icuraburindi nahageze ubona hari ikintu cy'umwuka kitari akeye nk'uko uyu muntu yabagaje nko muri konje byabaga bimeze abaturage nyine baza kureba uje muri iyo modoka bamfasha gupakurura bya bintu abasubira i Kigali basubirayo ubwo nsigarana n'abaturage biwacu
badashaka kukwegera bagutinye
harimo ikintu cya distance ubona ko ahari ni nko gutinya bati nitumwegera turaba duhindutse nkawe ubwo muri icyo cyumweru nabonye ibarwa ivuga ngo nivanye ku kazi ngo ndi mbese lettre de revocation ko nivanye ku kazi
wabaye hute n'abana wabatungishije iki
ni urugamba rutoroshye kugira ngo urumve ahari nuko ubo nawe uba hari ikintu wigeze kubamo kimeze gutyo ariko rwari urugamba rutoroshye gusa muri njye nabonye ngize iyo nzitane yo kuva kudashobora kuba nagiraho nsaba akazi ndavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo nzasabiriza muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine ni nko gufungirwa muri komine sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza najaga nitaba buri kwezi najaga igitarama kwa muri service ya ransenyoma kwitabayo nabikoze imyaka 5 namaze muri commune ya Kavukire urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye na ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka no kugomba gutega imodoka nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari kugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitirirwa nicaye igitarama kuri service ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha
hashize imyaka 47 urumva umeze ute mu gihe ikibazo nk'iki cyongiye kuganirwaho tukakivuga nzi kutigeze ubivuga n'ubwo bwa mbere ubashije kubivuga ku mugaragaro ugasangiza inkuru yawe abumva ijwi rya Amerika aho bari hose urumva umeze ute
kuba umuntu yaraniganwe ijambo ntashobore kumenya ibyabaye ku muntu mwabanye mwakundanye urumva yashoboraga gufungwa ariko nkamusura yashoboraga gupfa nkamuhamba nkamenya uko bigenze nkamenya naho muhambye ariko ibyo byose nta kintu nigeze nshobora kumenya narababaye hanyuma ubu ngubu ko umuntu ashobora kuvuga ati haramutse habonetse umuti umuntu akamenya icyamubayeho yafungiwe iki yapfuye uruhe yashinguwe he ibyo bintu ni kimwe mu bintu nanjye nakumva bimbohoye ku mutima
Pasteri niyo yita ndagushimiye byimaze yo kugaka kanya waduhaye
Washington ijwi rya Amerika
tugiye guhita dutangira kumva ubuhamya ku byakorewe bamwe muri abo banyapolitiki bafunzwe twumve ubuhamya bwa Apollinaire Bikorimana
kwifungwa baserubuga barahari n'ubwo bagenda badashaka kubyemera bifunga byo bajyaga hamwe bakavuga batabagomba gufungwa urakoze reka umubwira kana ahubwo abantu bagomba kumenya uriya serubuga yigiranye ni nyinshi reka nkubwire ibyo biseruka yatubwiye dufunganye mu kasho muri spesiyali rwose ntega amatwi n'inkumunota umwe mbigusobanurire
fata umwanya utubwire
biseruka yatubwiye ko yahuriye na serubuga ku kabaya kandi icyo gihe hari ibikoresho yari amushyiriye byari bivuye muri kompanyi PMO i Kanombe byo kubakisha hanyuma serubuga abaza biseruka atese uwitwa Bizimana uwitwa do kapiteni Bizimana uwitwa Munyaneza uwitwa Kanani baba bakiriho hanyuma ngo biseruka aramusubiza ati bariho undi abaramubwiye ati ukigera mu Ruhengeri ni ukubikisha inzara biseruka tubwira yuko icyo gihe byamwanze mu nda ahita bukiyagi Kigali kugisha inama mbonameka warije yari ifiti amubwira mbonameka aramubwira ati byo ntushobora kubyemera ati ahubwo niba guhe urwandi muza letre donc icyemezo cya perezida wa repubulika kiho kashikiho nisinyayi akomanga kwa serubuga kwa chef d'etat major ajuru ngo serubuga aramubwira ati ibyo ibintu by'ubusa busa nk'ibyo bidafite ndetse nibyo byatuma nderanza perezida wa repubulika biseruka tubwira ko byamwanze mu nda asubira ajya kubaza noneho ajya kubaza rizindi noneho rizindi aramubwira ngo ariko ibyo ngibyo kubikora iki bikora cyo ngo ariko ngo uzikure umwana
twashatse kumenya ibyo Bikorimana avuga kuri Stanislas Mbonampeka wari GN yarashinzwe abakozi muri Etat Major twaramushatse yemera kutuvugisha bwana Mbonampeka kazi neza ku ijwi rya Amerika
urakoze Venuste
amagambo ya Apollinaire Bikorimana uvuga yuko biseruka yaje kubareba muri ministeri y'ingabo z'u Rwanda mwari muri Etat Major ibyo bintu murabyibuka biseruka za kubareba no kubagisha inama
yewe nge ndumva uko yabivuze ntabyibuka icyo nemera nuko biseruka yari umuntu tuziranye cyane yari inshuti yanjye ariko kuba yaraje mu biro muri leta majora aho nakoraga kambwira ngo bagiye kwica abantu icya mbere cyo yabimbwira cyo ngumva uko niyizi nuko nitwaraga ntabwo biba byararekeye aho mba naragiye kwibariza uwo bavuga wari wamutumye ubu ndumva ntibuka kuba naragiye kuba nabimubaza icyo nibuka neza kandi kitaruta ibyo ngibyo ku buryo naba narabyibagiwe ni uko bamuha bamwimurira gutegeka ikompanyi ya Ruhengeri yaje kumbwira ko afite ubwoba atabona impamvu iyo kompanyi ariwe bayihaye kandi atumvikana nabo cyane
ikibazo cy'iyo kompanyi ya Ruhengeri ari ikihe
ikibazo cyarimo nuko yagiraga ati ni kompanyi ikomeye wari njyewe ntabwo numvikana nabo cyane simbona impamvu bayimpaye sinzi impamvu numvaga rwose asa naho agira ati ndumva ko muri ya kompanyi ubanza harimo imitego hari bandizi
abo yavugaga ni bande
ubwo ni chef d'état major adjoint surtout Serubuga yaje kumbwira ati ntabwo numvikana Serubuga cyane ati rero kuba yanshyize hariya mu Ruhengeri ati hegereye iwabo simbizi niba atawe ntiyazankoresha amakosa ndamubwira nti buti kompanyi ni kompanyi nk'izindi kandi antapfa umusirikari ntabwo wakwanga kujyayo ugomba kwemera ukajyayo nawe ukitonda ukajya ureba neza ibyo bagutegetse niba bitanyuranyije n'amategeko ibitanyuranyije n'amategeko babigusabye nubwo yenda bitari muri atribution bitari mu byo ugomba gukora wabibakorera ibyo ubona bidahuje n'amategeko na arasanzwe y'abantu ari ya gisirikari ibyo ni ukujya nawe ubyitondera cyane ibyo ubona binyuranyije nayo mategeko ukaba wabyakira urupapuro rwo kugira ngo nibavuga bati kuki wakoze ejo batazabaho babikurega ngo niwe wabikoze ku giti cyawe kandi barabigutegetse ibyo ugomba kubyakira urupapuro nawe ukaba ufite ukaba urufite mbese rwakurengera ibyo nibyo nibuka namubwiye me kuba yaraje kumbwira ngo bamutegetse kwica abantu ibyo nta ndumva rwose nta mu mutwe wanjye ndumva bitarimo umuntu wafashwe wafunzwe nta burenganzira umusirikare afite bwo kuba yamurasa nta nubwo n'ugutegeka yabigutegeka ngo ubyemere
uko uruhande rwe yaponera Bikorimana yakomeje atubwira uko imfungwa zari zibayeho muri gereza ya Ruhengeri
isereka tubwira ko icyo gihe yakomeje ajya ku Gisenyi ajya kureba majo havuga intore wateka kompanyi Gisenyi ageze ku Gisenyi asanga we yatangiye abanyuru kwicisha inzara ahita agaruka noneho ageze mu Ruhengeri nibwo ashyize mu bikorwa ibyo Serubuga yamutegetse Munyaneza Bizimana n'uriya warijije Kanani ahita abicisha inzara ntibongera kubagaburira kandi biseruka aracyahari ngusabye yuko biseruka wabimwisobanura nigeze no kumubaza ahubwo dufungiye mu Ruhengeri na kuparido muri special nigeze mubaza niko ariko mu komanda kubavuga yuko ariwe wishe Bizimana arambwira ati Bizimana barabeshya dakoru apfa uko abanyururu baravuga ngo yaramurashe na pistole ngo yamusanze muza ngo aramubwira ngo mu kapitene ngo kapitene utagira imbunda ngo ahita amurasa ko abanyururu ariko bavuga arambwira ati shawe Bikorimana ati rwose ntabwo bati barabeshya ati apfa ati ayitaba Imana Bizimana yitaba Imana nta nubwo nari impari nari naragiye muri mishi yo hanze ni Rwangira ari wari waraje kunsigariraho ava mu mwuka ati sinari impari.
Hano ku Ijwi ry'Amerika tugerageza gusesengura niyo byadutwara iminsi n'ibyumweru Stanislas Biseruka uvugwaho kuba yoroherejwe mu butumwa mu mahanga kugira ngo atange umwanya wo kwikiza abanyapolitiki bari bafunzwe twaramushatse atwemerera ko kuko yoherejwe mu butumwa mutwihanganire kubera yuko imirongo ya telefone itavuga neza.
Allo?
Oui, mon colonel. Oui, oui, allo? Sinzi bamwe abibonye ibingibi Colonel Rizinde avuga ko ariyo temoignage yanyu koko niko byagenze mwajyanye na ministre w'ubanye n'amahanga muri misiyo ujya muri misiyo muri Aziya mwarajyanye koko none se kwari umusirikare warugiye muri misiyo muri Aziya gukora iki uragenda nta kindi wakoze iyo waruherekeje ministeri gusa mukomeje kumva rero ijwi rya Amerika tukaba dushimishijwe no kwakira muri kino kiganiro cyandika amateka y'amanyakuri ku byabaye mu Rwanda muri 73 tushimishijwe no kwakira umukambwe Justine Mugenzi wabaye umunyapolitiki mu Rwanda. Justine Mugenzi kaze neza ku ijwi rya Amerika. Mukanya umuntu witwa Apollinaire Bikorimana yavugaga yuko ushora kubuzi wabonye abantu bamwe umunyapolitiki bapfa wafungiye muri prison speciale nawe niki wibuka wabonye wabwira mumva ijwi rya Amerika kuri abo bantu bari muri iyo gereza n'ababuri birengero
abantu nabonye muri iyo prison ya speciale mu Ruhengeri n'abantu bari navuga ko bari mu rwego ruciye bugufi niba ari na politiki hari ba burgumestre hari umuntu wari ukomeye kurusha abandi ngira ngo ni Damian Mivumbi undi muntu nibuka witwa Alexander Ntaganzwa Aloyizi wari warigeze kuba directeur de prison nawe abakomeye abo ba ministre abo ba
abo ba kanani ntabwo wigeze uhabasanga aba munyaneza
ntabwo nigeze mbabona rwose ntabwo nigeze mpabasanga iyo gereza yinjirwagamo na Sembagari wenyine azanye n'umunyururu wo mu kigo kinini amuherekeje kuza kugabura nta wundi muntu rero wahageze ntihagire ukubeshya yuko yabonye imipira y'abo bantu ntawayibonye nanjye ubwanjye nta ntumbi yabo nabonye ntawe nabonye asamba ko buri muntu yabaga muri serire ye
none byuriya Bikorimana uvuga yuko ubizi ngo wabashyize mu mifuka ibyo bintu arabeshya
ndakubwira uko byagenze uburyo twari tubayeho muri iyo speciale bwari bubabaje nabwo cyane kuko twashoboraga kumara iminsi itatu tutabonye icyo kurya tutabonye amazi ayo kunywa ari nayo gukaraba kuko en principe Sembagari yagaburagayo rimwe mu munsi nta muganga wahageraga nta wundi muntu n'umwe wigeze kuhagera uretse hari umunsi Dizinde yahaje azanye n'uwari ministre de la justice
Nkurunziza
ngira ngo n'abandi basirikare nka babiri babaga babaherekeje nta wundi muntu washoboraga kuhagera.
Reka noneho twumve icyo Protais Zigiranyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri abitekerezaho.
Ibintu byabaye ministre Nkurunziza avuye muri visite nibwo afite byabaye ikintu cy'agasuzuguruka kabije nanjye okereje assister urumva rero ndi kubyibaza kandi uko kubyibaza kwanjye no gutangara surtout kwa ministre ku ministre de la justice kugira ngo amusuzugure kuri ubwo buryo no ibyo ni ibintu na soroma byantangaje me byanambabaje byabyo karagasuzuguro gakabije
ibyo mwarabivuze mwabwiye umukuru w'igihugu ko
bahe kugeza iki gihe ntabwo ari ibintu umuntu yashoboraga gutinya kuvuga n'ubwo ibyo byari biteye ubwoba byari biteye n'agahinda.
Tugaruke kuri Justine Mugenzi atubwire uko abanyapolitiki bapfuye
uti bajya gupfa rero bapfuye baterishwe nandi
nicyo nshaka kumenya
abo bantu uko twari turi aho ngaho muri special ubwe ko twagaburirwaga rimwe mu munsi ariko hakaba ubwo Sembagari afite uruzinduko hari aho ashaka kwigira muri weekend for example akazazana ibiryo kuwa kane mu gitondo cyangwa se akabizana nimugoroba ari byo kuzarya wera kuwa gatanu mukazategereza igihe azagarukira kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu kugira ngo yongere kubagaburira noneho ibyo bintu biza kutumerera nabi cyane bamwe babyihangana kurusha abandi abandi bamenyera kujya barya ibishyimbo byagaze ibishyimbo byazanye umusatsi kubera kugaga cyangwa umutsima wumye wabaye nkibuye wumye mu kadirisha noneho abo bagabo rero bazi inama bati tugomba kureba ukuntu ibi bintu twabimenyesha abandi twabimenyesha nka Croix Rouge twabimenyesha nka Amnesty bamenye yuko abanyapolitiki bafungiwe hano bagiye gupfa nabi bemeza rero umugambi yuko bazatangira gukora greve de la faim bemeza umunsi bazatangiraho greve de la faim ubwo twari muri speciali twari abantu abatari bari mu muri iyo dosiye ya politiki yango twari bane noneho cyangwa batanu noneho umunsi wo gutangira greve rero de la faim Sembagara araza nk'uko yari asanzwe aza agakingura ingufuri ati zana ikarayi nako isahani yawe bagushyireho ibiryo undi akamubwira ati sindya nabihagaritse undi agasubizaho urugi agakinga akagenda yagera ku wundi akabigenza atyo azenguruka amaserire yose y'abo banyagitarama harimo n'iyo yanyesi ntabwo amaze gusubizaho imiryango ntabwo yongeye gukingura izo serire ngo abone umuntu ukiriho
yaranje asanga bose barapfuye
akageza mu gitondo tukagira tuti wenda bagiriye imbabazi ubwo nari mpari ndi kumwe na wa wundi bitaga Pacha professeur wa predigitation undi yari umunyekongo bari bafunganywe nawe wari ishumiye hari n'undi mugabo witwa Venuste w'umunyacyangugu hari na ndumva arabo nibuka noneho rero biba akamenyero yuko aje kugabura atakirirwa areba ayo maserire kuri redo shose kuko byatangiye abari bari hejuru muri etaje nabo abavanayo abaha amaserire hasi hamwe hari amaserire y'ingengo ya icumi no hejuru akaba icumi abagaburira atyo inshuro ya nyuma yabaga buri nshuro ya nyuma agarutse baramubwira bati nta dufite greve de la faim tukaba twibwira rero yuko wenda inkuru nimenyekana nigera hanze yuko abanyururimo b'abanyapolitike bari muri greve de la faim ko bizatera akantu k'akabazo bakaza kureba bakaza kureba icyabateye greve reka da nta wigeze n'umwe ahaza ntabwo kumenyera kana kuko nta nkuru yavaga muri speciale ngo igere hanze itajyanywe na Sembagarubi
akazana ibiryo mwebwe mukarya abandi bakabihorera
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera biryo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bakije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bibora bihora bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arabanza vira injuri yikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kuba Sembagara yaraza agakingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze ntakumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo kuteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi wapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni munsi wa 31
abura bibuka
ntabwo nibuka amazina yabo n'abantu baba bareye ngo bari baburugumesire bo muri za gitaramo iyo ngiyo undi wakurikiyeho donc hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore Agnese undi wapfuye nyuma n'uwitwa Louise
atari Louise Twagirayezu
c'est ça niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Agnese apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ni ukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse afite yabaga afite ikisenya umugozi w'umurunga yajugunya yukaza muzana amazi bavuye ke nkubwiye yuko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka tubashize akitambukira akagenda
birumvikana yuko baje kugera aho basa n'abisubiraho babonye bashonje ariko noneho sembagare yanga kwaha ibiryo
byari bikiri mu minsi 3-4 ariko bamaze kubona icyumweru cyose kirenze bararekeye ntibazakubeshye nta yindi disikuru yabayeho nta wundi muntu wahageze ibyo kuvuga ngo ni jye wahambiraga amagufwa yabo ibyo nabyo ntabwo ari byo sembagare yabikoranaga n'umuntu we w'umunyamahanga we witwaga bamwitaga Murefu niwe wajyaga aza kugabura ni nawe wazanaga ibiringiti byo kuhambiramo akajyana
Justin Mugenzi ndagushimiye cyane kuvuga aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
iki kiganiro icyo kigamije si ukuzura akabuzi ahubwo ni ugusana imitima y'imfubyi tubabwira aho abantu babo bashyinguwe Ijwi ry'Amerika ryabemereye kuzabafasha Prote Zigira Nyirazo aratubwira amakuru afite
simbizi niba hari ababigeze bahishyingurwa Nyamagumba iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mukagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe
ndaharuzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Perefe Nshunguye inka yaba hari ikintu yamenyeje no kubapfa
ahandi bahambwe havugwa ni mu Rwabayanga mu Bugesera bahageze bati turaganira na Laurence Rubuga wari wungirije umugaba w'ingabo z'u Rwanda hadi urupapuro hano rwari zinde impapuro 54 bizinde yanditse hari ahantu avuga ko hari abantu abanyapolitiki bahambwe mu Rwabayanga mu Bugesera kandi bakaba barashyingwe n'abasirikare bo muri Kangako ibyo bintu ko bigarutse kuri leta majoro hari icyo mwabyumviseho mwarumvise ko hari abashyinguwe mu Rwabayanga
ndavuga icyonzi kuko njye mvuga icyo numvise icyo nabonye ni donc prefe witwa Gacungu y'inka donc habaye prefe muri Byumba habaye apanditisme ikomeye noneho twavugaga serivisi ya BCC ni ari indi yindi yitwaga BCN imwe yari iyobowe na Burasandi na Munyarukiko zirakurikirana zireba aho iyo banditisme arme yari iturutse itanga raporo kwa ministre de la defense ko yaba ari abantu bashaka gusabota prefe Nshunguye niho yimurirwaga icyangugu na banditisi migende mukurikiye irakara noneho ikaze ru president Habyarimana yohereza yo munyarukiko hanyuma aza ku telefone arambwira ati Rosalieto na Habyarimana jede mukizara mfora munyarukiko icyangugu ati kugira ngo bajye ku kwerisida iriya banditisme ikabiza icyangugu ati uyu kurikirana dosiye zo kwa jede kugira ngo niba hari byihutirwa ujye mbimbwira tubikore hakiri kare noneho hashize nka trois semaines Lieto na Habyarimana mbona araje mate ati mvuye icyangugu ati hari abantu munyarukiko mpaye ngo tubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma komo le chef de bureau bako surtuje de yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo se warabikoze cyangwa niba bikoze hashize nka trois semaines le président niho yambazaga tese Lieto na Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mon général ati se batware professeur batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu Rwabayanga ati maze kubwira procureur uko yise zisadosoka ati ubwire komanda wiga ko abasirikari be ntibere kwivanga muri travail ya procureur ya parti akize nk'isaha arambwira ati yewe ati mbonye raporo ya komanda wiga ko ati wari kwirwa umwohereza message cyangwa gute kumureba porusora ati ahubwo ngiye kuguha iyo raporo umpropose uko wamusubiza ati nkorera ntoza projet de lettre tuyohereza nkora projet de lettre turayohereza komanda w'ikigo kiga ko nta kintu yangiye kwandika na perezida Habyarimana ntagiye yongeye kuko noneho buretse noneho kandi dufite un programme de stage y'ababirigi j'ai un proposer abantu bagombaga kuzijyamo le président abara umuntu wagombaga kujya kwiga muri ecole de guerre bari babiri umwe aramubarashyira muri Lieto na Habyarimana ngo ajya kwiga igihe yarari kwiga sinzi ukuntu twari twamaze kugera muri comité centrale kavaruganda niwe yambwiye ati niba ari fatari kandi arambwira ati niba ari wowe niba ari rusatira ati abantu mushaka kunkinira amarida ati perezida yampaye akazi ati none mwebwe murashaka kuzavuta hesiki ati ibintu byo mu Rwabayanga ntiwabyumvise ni wiwe ni perezida wabimbwiye ati l'hôtel principal ati ngo ni ofisiye mwakoranaga ati none ngo mwamwohereje kujya kwiga ni perezida wamwohereje ni nawe ni wamushyize kuri liste y'abagenda ntabwo nibyo sinzi niba yarabyibutse
ariko se
umva se arambwira ati nzamubaza ati ntabwo ari ngombwa ko wagira ariko njyewe ndabimubwira mbwira perezida arambwira ati uyavuze ko azambwira nzamusobanurira nibyo nzi ko Rwabayanga
uwo muri Lieutenant ufasha abantu banyapolitiki akabavana icyangugu akabageza
kandi mbwira ko ari lebandi bari bavanye icyangugu abo tuzi
urambwira ko abiciwe mu Rwabayanga ari amabandi yaravanywe icyangugu akajyanwa igako none perezida wa repubulika uwo muntu wisha amabandi bakamwimba kujya kwiga ariko kavaruganda bakubwiye ko yababaje niba muvangira kubera ko yarashinzwe amadosiye payamabandi kavaruganda yashinzwe amadosiye y'abanyapolitiki
yose n'amabandi
ariko ayo mabandi baza kwica mu Rwabayanga bari bananiwe kuyicira icyangugu nta kuki barinze nyungwe
simbi awaya ugiye kugutuma nanone mfurubanza ngiyewe ndakubwira ko Lieto na Habyarimana yambwiye ngo baje kubabariza I Kigali kuko prizo y'icyangugu nta security ifite ngo babacika
none se kuki batababarije ni 1930 bakabajyana mu Rwabayanga mu Bugesera niho hari prizo nini
ugiye kubimbaza yabaye Habyarimana turi kumwe ngo mubaze musubize
uwo diye na Habyarimana ubu ngubu aracyabaho
simbizi ndino ngo yavuye kwiga ngira ngo kavaruganda yamutaye afesinzi niba yaramutaye muri yombe ariko yamusanganije ankete yaje kuba nkutaye umutwe uko nabibonye kuko yaje gukora ibintu atajyaga gukora yadakora ibyo ngivyo
ibyo ni nk'ibiki
oya imyifatire ye yonyine yari gayitse nibyo niko nge iyo ni dedication personnelle nta kimenyetso mbifitiye nge ndakubwira ko president yambagije ati ese abantu dieto na Habyarimana avanye icyangugu yakubwiye ko abajyanye mu Bugesera hanyuma noneho niho namubwiye ati no ati sebatware kandi sebatware yari mu Bubiligi wamubaza niwe wa mbere wabibwiye president Habyarimana ari abaturage babimubwiye
reka nkubwire mpere ku bintu byanditse hano byasizwe byanditswe nari zinde majoro rizinde aravuga ati igihe ubwicanyi bumaze gukwira hose ndetse bigagira no muri Kigali ati ye ubwanje nihamagariye Colonel Serubuga ati mubwira yuko imfungwa za politiki zirimo zicwa ati Serubuga anyemerera koko ko ibyo bintu byabaye atambwira yuko icyemezo cyafashwe na chef d'état major kugira ngo ibintu birangire ati kandi ko komanda munyarukiko yoherejwe mu Ruhengeri kugira ngo akurikirane situation uko yari imeze none agakomeza avugira ati uwo komanda munyarukiko warushinzwe ni warushinzwe operation mu Bugesera ati kandi ni nawe woherejwe mu Bugesera kubwira ibyo wambwiraga kubwira kapiteni Kinyoni urumva wari waragiye gushaka information ku muntu witwa Lieutenant na Habyarimana wavugaga akaba ari nawe watangiye kwica abanyapolitiki abajugunya mu Rwabayanga arangiza avuga ati komanda munyarukiko yari inshuti yari umuntu president yizeraga ati ni nawe bashinze kujya igako ajya kubwira abasirikare uko abantu bishwe na Lieutenant Habyarimana ko bari amabandi ko batari abanyapolitiki nk'uko rimeri yabivugaga nubwo rero ko bavuze yuko ari amabandi ariko bari abanyapolitiki hamwe mwohereza y'umuntu uyu munyarutiko ngo agenda avuge yuko abapfuye atari abanyapolitiki ko ari amabandi
cyo kukara ngereranyije n'igihe iyo sekansi nakubwiye bapfa munyarukiko yari cyangugu kuko Habyarimana yamusize icyangugu sinzi n'igihe yaziki kuko yari muri service biro centrale de recherche ari naho nyine yaje ngo atanga raporo yuko koko ari sabotage bari gukorera inshungu y'inka bagahita bamuhereza ku Gisenyi ibyo nibyo na deduizado ya sekansi njyewe nakubwiye
ahubwo se inshungu y'inka ari icyangugu abanyapolitiki bari icyangugu barahabavanye babiciye mu Rwabayanga inshungu
nta abanyapolitiki bari
icyangugu reka tubite amabandi barahavanye bagiciye mu Rwabayanga inshungu y'inka bamujyanye ku Gisenyi wanyemereye yuko hari bamwe bari bafungiye ku Gisenyi abandi bafungiye mu Ruhengeri abandi bafungiye ku Gisenyi mfite inkuru zimbwira yuko bahambwe mu ahitwa mu Kiriba icyo gihe inshungu y'inka yari prefe nabahamagaye inshungu y'inka mubaza ambwira yuko abo bantu bishwe ko atabazi ko atazi naho bahambwe ariko
waza yaratarahagera
bapfuye atarahagera nawe yambwiye yuko rwose
ndakeka waza yaratarahagera
nawe yambwiye yuko yatarahagera kubera ko makuru yari yabanje kuvuga yuko yarabizi biba ngombwa ko njya kumwirebera kugira ngo murenganure inshungu y'inkambwira ko rwose ibyo bintu atigeze abimenya ko yaratarahagera ariko amakuru akambwira yuko bahambwe
mwirimbi kugisenyi aho ngaho hari cyo mwamenye ko ari bashura kuba ariho bari nuko menya aho bari gusa kugiranga abana bamenya aho abantu babo baya
ntabwo mbize
Laurent Serubuganda gushimiye mwabyumvise bahambwe ahitwa mu Kagohe hafi ya Bigogwe mu rw'abayanga rwa Bugesera mwirimbi rya Gisenyi no kuri Nyamagumba Mu kiganiro cyacu gitaha tuzatumira abantu bakurikiranye cyane amateka y'u Rwanda hamwe n'abana babari abanyapolitiki tuganire ku ngamba n'inzira zo gukomeza gushyira imbere ukuri hagamijwe ubwiyunge bw'abanyarwanda iki kiganiro cyari gihagarariwe na Etienne Karekezi mu gitegurwa kandi mukakigezwaho nange Venuste Nshimiyimana